kwenye kochi na kunikisia dharani si wewe. Leo ni vita, imeshikika vimaneno maneno selewe. Ngumi kukicha, muda kupita, wako kili makosa ni nani? Oh baby, baby, kelele za nini? Hatujengi mimi, leo tumalize chumbani. Sasa imekatika, ndani vurugu mwendo mbaya, mwendo gani paso kusha, tuyamalize baby sawa.
Vimakosa vidogo dogo baby tuvifukie,
ayoyo mama,
usije wapa abali mpata kuja wadithie.
Ayoyo
mama,
kumbushe
mwenye makosa unikumbushe,
vingi
vikwazo tuvivuke, nikisahau unikumbushe. Nipe muda wako, usineke kundi la duya.
One time
unisikilize, tafadhali asila sisi kukimbize.
One time
lenge lengwe, kujona mwembe zote na zacha miguni mwa.
One time
unisikilize, tafadhali asila sisi kukimbize.
One time
Homba muda wako, homba muda wako.
Kupo,
usiweke moyo tenzi, kutokuvimba vimba so sawa.
Nimekosa na kilipesi,
hizi changamoto baby tuendele, tusiwape nafasi tuongele, ugomvi wetu baby tumalize. Wiki sasa imekatika, ndani vurugu mwendo mbaya, maneno gani paso kusha, tuyamalize baby sawa.
Vimakosa
vidogo dogo baby tuvifukie,
ayoyo mama,
usije wapa abali mpata kuja wadithie.
Ayoyo
mama,
unikumbushe
mwenye makosa unikumbushe, vingi vikwazo tuvivuke, nikisahau unikumbushe.
Mama,
omba nipe muda wako, usineke kundi la duya.
One time
unisikilize, tafadhali asila sisi kukimbize.
One time
lenge nembwe, kujona mwembe zote na zacha miguni mwa.
One time
unisikilize, tafadhali asila sisi kukimbize.
One time
omba muda wako, omba muda wako. Nipe muda wako, nipe muda wako,
nipe muda wako.